Izikhonike zesibili isahluko 25 verse 1. UAmasiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu eqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amabili neshagalolunye eJerusalema. Igama likanina lalingu uJehoadani waseJerusalema. Verse 2. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova kungenganhliziyo epheleleyo kodwa. Verse 3. Kwathi lapho umbuso suqinisiwe kuye, wazibulala izinceku zakhe ezaziyibulele inkosi uyise. Verse 4. Kodwa wabulalanga abantwana bazo, kepha wenza njengokulotshiweyo emthethweni encwadini kaMose, njengokuyala kukaJehova ngokuthi oyise bayokubulawa ngenxa abantwana, nabantwana bayokubulawa ngenxa oyise, kepha yilona lo uyakufa ngesakhe isono. Verse 5. Futhi uAmasiya wabutha uJuda wabamisa kwezindlu zawoyise phansi kwezinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu. OJuda wonke noBenjamini wababala kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu. Wabafumana beyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu abakhethekileyo abangaphuma impi nabangaphatha umkhonto nesihlangu. Verse 6. Waqasha kwayizala amaqhawe namandla ayinkulungwane eyikhulu ngamatalente ayikhulu esiliva. Verse 7. Kepha kwafika kuye umuntu kaNkulunkulu wathi, Nkosi, impi yakwa-Israyeli mayingahambi nawe, ngokuba uJehova kasenayo u-Israyeli nabo bonke abantwana bakwa-Efrayimu. Verse 8. Kepha kuhambe wena ukwenze uziqinisele impi uNkulunkulu yakukuwisa phansi ebusweni bezitha na, ngokuba uNkulunkulu unamandla okuwisa phansi nokusiza. Verse 9. U-Amasiya wayesethi kulowo muntu kaNkulunkulu, kepha siyakwenze njani ngamathente ayikhulu engiwanike impi yakwa-Israyeli na? Umuntu kaNkulunkulu wathi, uJehova unamandla okunika okuningi kunalokho. Verse 10. U-Amasiya wayesehlukanisa impi ebifike kuye ivela kwa-Efrayimu ukuba iyekhaya. Ngalokho ulaka lwabo lwavuthela kakhulu uJuda, babuyela ekhaya bevutha ulaka. Verse 11. U-Amasiya waziqinisa wahola abantu bakhe waya esigodini sikaSawuti, wabulala abantwana baseSeyiri abayizinkulungwane eziyishumi.
Verse 12. Abayizinkulungwane eziyishumi bathunjwa ngabantwana bakwaJuda besezwa, babayisa esiqongweni sesiwa, babaphonsa phansi besesiqongweni sesiwa, baphihlizeka bonke.
Verse 13. Kepha abantu bempi ababebuyiselwe emuva u-Amasiya ukuba bangaphumi impi naye, baphundla imizi yakwaJuda kusukela eSamariya kuze kube seBhethi Horoni. Babulala kuyo izinkulungwane ezintathu, bathatha impango eningi. Verse 14. Kwathi u-Amasiya esebuyile ekubulaleni abakwa-Idomi, waletha onkulunkulu babantwana baseSeyiri, wabamisa babe ngonkulunkulu bakhe, wakhothama phambi kwabo, wabashisela impepho. Verse 15. Ngalokho intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Amasiya, wathuma umprofethi kuye wathi kuye, ufuneleni onkulunkulu babantu abangophulanga abantu babe esandleni sakho na?
Verse 16. Kwathi esakhuluma naye wathi kuye, sikubeke umluleki wenkosi na? Yeka, ubuya kubulalelwani na? Wayeseyeka umprofethi wathi, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unqumile ukukubhubhisa ngokuba wenzile lokho ungalalelanga isiluleko sami.
Verse 17. U-Amasiya inkosi yakwaJuda eselulekiwe wathumela kuJowashi indodana kaJehoahazi kaJehu inkosi yakwa-Israyeli wathi, wozani sibhekane ubuso nobuso. Verse 18. UJowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumela u-Amasiya inkosi yakwaJuda wathi, isihlahla somkhaya saseLibanoni sathumela kumsedari waseLibanoni sathi, nika indodana yami indodakazi yakho ibe ngumkayo. Kwadlula isilo sasendla seLibanoni sanyathela phansi isihlahla somkhaya.
Verse 19. Uthi, bheka ngichithile u-Idomi, inhliziyo yakho iyakuphakamisa ukuba uzidumise. Hlala ekhaya manje. Uzilebelani ukuba uwe wena noJuda ekanye nawe na.
Verse 20. Kepho amasiyalalelanga ngokuba kwavela kuNkulunkulu ukuba abanikele esandleni sezitha zabo ngoba befunile uNkulunkulu bakwa-Idomi. Verse 21. Wayesekhuphuka uJowashi inkosi ya-Israyeli yena no-Amasiya inkosi yakwaJuda. Babhekana ubuso nobuso eBhethi-Shemeshi elingela kwaJuda. Verse 22. UJuda wahlulwa phambi kuka-Israyeli babaleka kwaba yilo nalowo etendini lakhe. Verse 23. UJowashi inkosi ka-Israyeli wambamba u-Amasiya inkosi yakwaJuda indodana kaJowashi kaJowahazi eBhethi-Shemeshi. Wamisa eJerusalema wadiliza ugange lwaseJerusalema kusukela esangweni lakwa-Efrayimi kuze kube sesangweni lasegumbini izingalo engamakhulu amane. Verse 24. Wathatha lonke igolide nesiliva nazo zonke izitshe zafunyanwa endlini kaJehova ku-Obede Idomi nengcebo yendlu yenkosi naba yisibambiso wabuyela eSamariya. Verse 25. U-Amasiya indodana kaJowashi inkosi yakwaJuda wayesekhona emva kokufa kaJowashi indodana kaJehohazi inkosi yakwa-Israyeli iminyaka yishumi nanhlanu. Verse 26. Ezinye izindaba zika-Amasiya ezokuqala ezokugcina bheka ngithi zilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli na. Verse 27. Kusukela esikhathini u-Amasiya aphambuka ngase kumlandeleni uJehova bamenzela ugobe eJerusalema wabalekela eLakishi kepha bathumela bamlanda eLakishi bambulala khona. Verse 28. Bamthwala ngamahashi bambela koyise emzini wakwaJuda.